One plus one si yote unavami one yuana umo jamani. Wengine ni fashion.
Studio headquarter, calling 7 blue band.
Badai muna ni stage.
Kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa.
Sound travel agent CD paper.
Wana afya sio lazima awe amenenepa.
Hardware foundation furniture wonderful.
Pata kuja kuchibika hapa hapa kama Darfur.
And filter company notice signature.
Anasema hata kidemu kama mambo ya sister na nature.
And tomato sauce garage ice cream.
Anasema kwamba kila Mtanzania anamiliki simu.
So my friend, cross down spinach crew.
Anasema kutakuwa na bonge la jipati usiku.
Ventuation house container terminal.
Anasema kina mama wa Tanzania wanapika vinono.
Cabbages ganyokaisha mosquito net.
Anasema watu wananyonya sana nyimbo zetu kwenye internet.
www.mashewatractorspana.
Kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko.
Propeller distance.
Anasema soka la bongo bado namtia swasi.
University traffic platinum tropical chair.
Anasema Kiingereza hiki kifundisho paka chekechea.
Stadium calculator antenna ship.
Anakero ana Nova Suari afa fungi simu.
Original plate future window station.
Anapendelea sana kunywa ujonazi jioni.
So glucose engine flower tuition.
Anao mradi wa kufunga gava na mikokoteni.
Aeroplane featuring plaster room.
Anashangaa anajilipua kwa kutumia mabomu.
Malaria stomach pipe finger transport.
Tokia juzi ana maumivu sana ya goti.
United close microphone spinner.
Anasema ana ndoto za kuwa kiongozi wa nchi.
Kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa. Chau koko, kirengesa, kirengesa, kirengesa. Kirengesa.
Chau koko. Ay, ya mara. Mejifunzia wapi?
Mejifunzia pae pae paishi ndani ya Ufaransa.
Itabidi niwapeleke Urengesa, ni nchi ajabu sana. Hata mtoto wa miaka 2 anaongea Kirengesa safaha. Nimeshangaa sana.